Ichikope chalenga ikumirimo na mutanda. Yobo bamubwese shefyuma. Yobo 42 verse 1 ukufika ku 17. Muchikope tulemo na Yobo na Apola elyo kabiri na kwata nefyume fingi na kabiri nde mweba ifya chitike. Iliyo Yobo alandire na lesa elyo nomba aishibya maka n'obukankala bwakwe. Eicho alilombele ubwelelo ukufuma kumutima wakwe fe onse. Elyo lesa alandile nao umunankwe wakwa Yobo Elifash. Uyo waletunganya Yobo kuti ubukali bwandi bwaimina iwe. Naba biyo babiri pantu tamwasosele ine ichiyene ngomubomfi wandi Yobo. Lesa kabidi abebele okuti bale yakuli Yobo nokuyapele lambo abene. Abebele nokutila umubomfi wakwe Yobo alinokuba pepela nokuti lesa alinokubelela. Yobo ali pepele kwa banankwe na lesa ali umfuile kuipepoli yakwe. Panu maya ifilesa apele Yobo ifi umefingi na ichichale ngele okuti anonke kabili. Yobo, aba nankwe bakwa Yobo ne ndupwa shavo kabili batendeke ukunwano kusefia na Yobo elio kabili bale mutwalila nefiabupe. Lesa, kabili amupele abana aba umechine lubali elio na abana abana kashi abasuma sana batatu. Ali kele pakuti amone abe shikulu bakwe panu maelio afu ile nishi na kota sana. Lesa alafu okuti tukwate ichitetekelo muli wene nokuti tuilanenuka ilio lyonse tule pita machushi. Lesa ali shive ifyo tuchula ko pesonde. Ali shiva kabidi ala tungulula fyonse ifichitika. Mule ibu kishokuti lesa ali tutemwa nokutila alefwa isha fweba na bakwe ukumukonka elio nokumutumika.